tra figa de to.
Kula wao, kula wao, bandari kula wao. 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 Cheki, wananiita Simba kupwani, mkiza mkalemza zihami. Sini mafundi dimbani, kila shuti kipiga ni nani. Hawatupenda pinzani, bendera iko juu bandari. Kila game tacheza hodari, Sindo bandari bandari. Kwa upiga mwingi mzee, 4-4-2 tunawini zee. Pasi chinga mapata zee, we always win fugifika. Kutoka town mashinani,
bandari.
Afrika yote tuko ndani,
bandari.
Tuna mbola Mombasani,
bandari. Bandari, bandari, bandari.
Kula wao, kula wao, bandari kula wao. 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 Kula wao, kula wao, bandari kula wao.
Club zao hapa kwetu hazitoshi. Ukijileta sikafugu warurusi. Utakula chenga na mabao wa ukosi. Ujomba raji tu kupangie kikosi.
Kutoka town mashinani,
bandari.
Afrika yote tuko ndani,
bandari.
Tuna mbola Mombasani,
bandari. Bandari, bandari, bandari.
Iko kwa damu,
bandari.
Yanipa utamu,
bandari.
Ya ima taipenda,
bandari.